Zeze, ni Angel Black.
Wow, wow, na na na. Tamangile kusikelo Agala ndile mangwalo wateteza kumalungo Uzuwa susunguli na nyumba yanu chonde chichana Maziwa sayenda zitapi jotana Tipewe malungo tipewe malungo Titapewa bwanji malungo Tikone masikito wawai Tipewe Malungo, tipewe Malungo Otindiwe wopya malungo Ata kukuchota moyo
Malungo ndi wadula Sunga chite kugula Lotaka landi dola no Ngati ntupi mwafuta Ukuti wakuti wadwala Sizo tamangilo gula panado pa wokala Please tamangilani kunko kuchipatala Ngati ndi malungo Akati pasila Usanyala nyaza malangizo satila Moyo ndi mpamba usama lileni
Tipewe malungo tipewe Malungo titapewa bwanji malungo Tikone masikito wawai Tipewe malungo tipewe Malungo otindiwe wopya malungo Ata kukuchota moyo Malungo akalezi Tikale ndi moyo watanzi Tisaluze moyo Chifugwa chonyala nyaza Malangizo
Mvani isa sonsi maneti siwo pela nsomba Siwo kutili laso makala Nanoso umayuza makarensian
Tipewe Malungo tipewe Malungo titapewa bwanji malungo Tikone masikito wawai Tipewe Malungo tipewe Malungo otindiwe wopya malungo Ata kukuchota moyo Tipewe Malungo tipewe Malungo tipewe.